hoggongo yewandirtaani e radio pamaro gontanda sakwara hoggodu konda yaaji go sanne non biwur sakwara jodi di nyame kanyon ko jeygo der go hoggo won ko kambe doggoybe gure mudum be endan werna tafon e loaltinere sappo je lewru me ko min jeyto endan min pordi e fawar jondu konda ni laami do leydi sakwara kanyon mo anzuru ngari fanje himbe ben endan jodi min den go do hoggo nani ko fahande laami leydi sakwara docteur Moussa Sadou o haldo maccu
miden eela miden gatta du tammude ko gomnati durwon heba laabi di singi ko watta hakkilu fukkin warta der cakantaraji region tilbiri por ye electoroje tawade do du fu den wodi nyawdo to himbe ciudo e garabe kala gan dum wadana nyawdo o enden safari ko gardon do du sakwara wuro modon ni gar
sangide an zurnowargo
torraji dibe jiton enan kaje sadarma do lawol himbe no latibe e mi jidibe ballide sanne harfila ko darto cellal dum waddi ko ONG mbiteedo copy golol region tilaberi o neldi himbe munto enan be jojjini loctorore waawnde waddande ben don ballaga gozi ibrahim kamone horejo himbe copy warto enan
president taba sur ce site de place
hala ka kalten ka der nokku nimbe feroybe mosakora o miden godi loctorore baawdi e ginede tawdande e loctorojo ro ndimno nimbe e nyawto do fi hakkiloji nimbe to nimbe joggitin du no tawale wakati nyaw coronavirus denne labi cingadi ko hisinta nimbe din fu no dowtante man ko darta farfilla nyaw nyawuji daboji den do loctoro ben kokkama golli turde kejidi ko tatabe ko jani dun labi
la conduite tenir
lami leydi anzuru woji hala gam batte hono o yetta ginanda ni himbe leydi sakoyra latibe jabbe take himbe makko ben enda ciagal mum do mo yamere himbe makko ben enda tokka labi di didina di enda
lalle wor cabi se kan indi waran kula fallo
de gonga on kollimi enda minen e modon min fumi ngo dane de mi watta yade e warbe do enden waade kanni woni be baawo ko e ma ko watta du to gacci fu natu caka mabbe e himbe tawabe do sako gam bernudo neddo wala ko wadane ne in jitti amiru allah yo
o yisese il ko de mor banande gonga
ayar lady ni